zaidi na si ingawa jashiriki miss upo juu kajelo ama Beyonce kila mmoja na kupia upo tofauti na wengi loona wewe zaidi ama beauty mina baki moyo wangu na niuma machoni kikuface sema nataka sema ila nashindwa kujisulivo juu na unavobindwa na isi wenye mali watani tena moyoni nabaki kona kusema nataka sema ila nashindwa kujisulivo juu na unavobindwa na isi wenye mali watani tena moyoni nabaki kona. Hey, ningekuwa kabo mchule ungekwimbia oyoyo fancy mina hisi na jifosi kwenye sulivo sexy zani na nafasi kwenye namba tani disi kusema nataka sema ila nashindwa kwenye sulivo juu na unavo winwa isi wenye mali watani tena moyoni nabaki kona kusema nataka sema ila nashindwa kwenye sulivo juu na unavo winwa isi wenye mali watani tena baki hey, 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 kuwa kabo mchule nge kwimbi oyoyo 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 ila mika matulayo na mia ro aro 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 nge kuwa kabo mchule nge kwimbi oyoyo 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 ila mika matulayo na mia ro aro 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 ila miso sharo baro yoromano na nuniza mama, no mano na niliza mama, hey, hey, yeah.